Shine music.
No count, baby.
95 dollars. Nyumbani, karibu ni wageni. Kwenye party, karibu ni to dance. Marafiki, to dance dance. Maadui, to dance dance. Hapa tucheze bila uadui.
Uadui,
tuwe marafiki.
Marafiki,
cheza vizulu semkanyage mwenzio. Asawe, cheza bila uchoyo. Kama kuna kaka mkamatie.
Kamatie.
Cheza bila uchoyo. Kama kuna dada mshikilie. Goma la moto, watu wanaluka kidogo. Oh mama, cheza bila uchoyo,
uchoyo.
Kama kuna kaka mkamatie,
kamatie.
Cheza bila uchoyo,
uchoyo.
Kama kuna dada mshikilie. Tucheze,
tucheze,
tuluke, tuluke. Tikisa, tikisa, zusha, zusha. Tucheze,
tucheze.
Tuluke, tuluke. Tikisa, tikisa. Zungusha, zungusha. Tunacheza mziki kwa madoi doi,
madoi doi.
Kuwa mwepesi, tikisa kiuno. Mwone kaka navyocheza,
mwone kaka navyocheza.
Mama, mwone dada navyocheza. Anavyozungusha nyonga, anavyozungusha, zungusha. Anavyo binuka, binuka. Anavyo luka, haluka. Anavyo tikisa, you know. Yeah, yeah. Cheza bila uchoyo,
uchoyo.
Kama kuna kaka mkamatie,
kamatie.
Cheza bila uchoyo,
uchoyo.
Kama kuna sister mshikilie,
mshikilie.
Oh, ili goma la
moto.
Watu wanaluka kidogo. Oh mama, cheza bila uchoyo,
uchoyo.
Kama kuna kaka mkamatie,
mkamatie.
Cheza bila uchoyo,
uchoyo.
Kama kuna dada mshikilie. Tucheze,
tucheze,
tuluke, tuluke.